nga abasomesa n'abayizi ku seminary ya Mityana Secondary School na Mukozi bali mu kutya oluvannyuma lw'embuyaga otikula akasolya ku bizimbe ebiwerako okusomero munnamutuka w'enkuba atonnya ku makya ga leero. Awo n'ebiwandiiko bingi ebyonoonesa olw'enkuba okutonnya mu bizimbe bino era nga tubyenyigiza mu kibuga ky'emityana. James Muwanga Kironde agambye nti eky'omukisa mpaawo muyizi wadde omusomesa akoseddwa.
Tulina ennaku y'amaanyi olw'enjiga egudde ku ssomero lyaffe erya Mityana Secondary School olwa kibuyaga avudde mu nkuba etonnye okubambula ekizimbe kyaffe ekyamazima. Kizibu ky'amaanyi kubanga bwe tuli mu kiseera kino tulina kumanya wa we tulina okutandikira. Ntuusa ku lwa Mityana Municipal Council eddoboozi lyaffe okuva mu kitongole ky'ebyenjigiriza eri miniso yaffe ey'ebyenjigiriza era awamu na ofiisi ya Prime Minister bwe wabaawo engeri yonna esoboka okuyambibwa eri essomero lyaffe lino tusaba buyambi obwo singa busobola okutuweebwa butuweebwe, kubanga ekyamazima ofiisi y'omukulu w'essomero n'ebiwandiiko byonna abamyuka be bonna bikosebbwa era bwetwogera wano ebiwandiiko byonna biri mu bbanga. Twebaza Mukama nti tewabaddeewo bulamu bwonna bukosebbwa.